Januari, y moca. katika tukuyise muwichi ngabu etambude mutuli ya waka ne musajja wa kabaka mbajologias wano kuchendaka umuze mukaga busoka wane pia omuyo gwa busoka katika tukuyise muwichi ngabu etambude mutuli ya waka ne musajja wa kabaka mbajologias wano kuchendaka umuze mukaga busoka wane pia omuyo gwa busoka
kale mwasuze mtia banafi abatuliriza kuchendaka omuze mukaga omoyo gwa busoga tukwaniriza munange gwe akedde okubanga we kumira kumuleretu ogwa kyendaka omuze mukaga omoyo gwa busoga ne kula musako yona josinzira okubanga na tebo otyo uliriza anti we bale kuwanga munange joli era we kumide kumuleretu kyendaka omuze mukaga omoyo gwa busoga kwoli era tumaze okuterera ntende okongera kutusako ensonga zonnanga bwogenda okubanga bwotyo uzifuna irango zuuliriza encha eyolunaku olwaleero gomunaffe akedde okubanga weekuumidde ku mayengo gano mbalamusaako yona gye musinziira munange okubanga mutuwuliriza nti kyemukola kirungi ddala era temusanye kubanga we mutyo mujja okwo ne mbategeeza nti lire ennaku z'omwezi zino twogerera mu 17 eziyise ku mwezi ogw'omunaana Agusto 2025 kale etuli awaka gabamawulire agakoze amakulu mu wiki era nga wano tusinziira kukyendaka omuze mukaga omwoyo gwa busoga okubanga tugwa bajjogola mu mbeera egwa mukowo eryo mwebale okubanga gye muli mwebale okubanga muwuliriza era kyemukola bwe kityo kirungi ddala kale katugere mu maaso n'okumanyisaako nti olunaku olweggulo wabaddewo vaawo mpitewo mbitundu eby'e Kasokwe ekisangibwa mu disitulikiti ey'e Kaliro mbitundu eby'ebulamojaawo oluvannyuma olwabamu ku bawagizi ba Bernard Mugoya amanyiddwa nga Agroben abagambibwa nti abalabye oluseregendo lw'emmotoka oba convoy eyombaka Sanon Bwire nadde bange eyitawo ne balyoka beekola ekigenyi mu mbeera oba oli awo ey'okulaga obusungu gyali olw'ebyo ebyava mu kamyufu k'ekibiina kya NRM era nga ab'ebulamuji bategeezezza nti amayinja gavuze ssaako n'ebimu nga pikipiki nebyonoonebwa era nga tulindiridde okumanya ebisingawo ebyavudde mu bitundu by'ebulamojaawo weva agavayo agamu gategeezezza nti nti waliwo ne pikipiki ezayonooneddwa mu mbeera egwa mukowo eryo mu bitundu eyo ebyebulamoji n'olwekyo amawulire tegabadde malungi mu kavuvungano akabadde mu bitundu by'e Kasokwe jjukira nti e Kasokwe Agroben oba Mugoya eyo nno gyafulumira oba gyava n'olwekyo embeera bw'etyo bwe yasobodde okubanga etambula munange gwe awuliriza omwoyo gwa busoga bwe bityo byasobodde okubanga bitambula eruuyi eyo era ng'omusasi waffe ali mu bitundu ebyobulamu gyategeezezza nti abakulu bano baganye enkambi n'enkambi mu kalulu era nga tubasaba okukuuma emirembe kubanga obululu tebusanye kutwawula aweva maki tuba n'okwawukana kwaffe mu ndowoozeemu obuyendala naye we kituuka ate mu kulwanagana nakyo si kirungi munange gwe awuliriza omwoyo gwa busoga jjukira nti tikiti y'ekibiina kya NRM ey'ebulamoji akakiiko akatawuluza enkaayana ezaaliwo nga 17 mu julaayi mu kamyufu k'ekibiina kya NRM kaalangirira nti nadde ba Sanon Bwire bw'atyo ye yawangula akalulu ako era nga byagenze okuggwa munange nga akozeemu awo ekivvulu nkiyita ekivvulu bwe yakozeemu drive okwetoolatoolamu awo mu bitundu ebyobulamuji era bwe bitu ebyasobodde okuba nga bitambula kaakati mu Njeru munisipalite gye nsibuka eruuyi wano ebutuuma Kiyira amawulire agavayo galaga nga munange omwana w'NRM ayitibwa Badru Kabuye bw'atyo yasobodde okuba nga asigaza yasobodde okubanga asigaza kaadi ye NRM oluvannyuma olw'akakiiko ke kamu akategeezezza nti Badru Kabuye obatunuulira ensonga nga bwe zitambula bw'atyo yandibanga ye yekka asaanye okubanga akwasaganya ensonga eyo era gye byaggweredde olunaku olweggulo ng'akakiiko akatawuluza enkaayana mu kibiina ki National Resistance Movement NRM kamaliriza nkaga nti Badru Kabuye bendera ya NRM batichiti ya NRM bajiba kwasiza mu butongole iranga mnange abonyizo kutegeza yabadde sanyo jerere eri omukuru Kabuye nga bwatyo omusoga akyeta kusasadia oluvannyuma lw'okuba nti akakiiko kamulangiridde nti kadi ya NRM bwebanga magamba gakubalala bali bajirwanira omuli Siza Kalema n'abalala oba Paulo Musoke kadi ya ajirina. Kale Badru Kabuye manya la mukuwa wano. Kale muulidde ebigambo ebyo flaga tugisigazza era mbeebaza obuwaguzi bwonna n'ebyalo ebigwa mu kkowe eryo ye mwami Kabuye Badru Mpoza bwatyo byasobodde okubanga ayogera. Kakati bwe tugendako mu bitundu ebya Budiope West lino lirimu ku masaza agakola district ey'e Buyende akakiiko aka NRM aka tribunal oba akakiiko ka bannamateeka akateekebwawo okulungamya n'okugonjoola enkaayana ezigwa mu kkowe eryo akategeezezza nti minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omukulembeze w'eggwanga Mire Babiri Babalanda bwatyo tikiti y'ekibiina kya NRM yeye kubanga bagenze okubanga nate munnange beetegereza empaaba ey'ababiri okuli Dennis Mutagaya ne Ibrahim Kyoto Omuluuli mbu nga mukyala Babalanda kadi yagifuna mu mbeera ey'amazima n'obwenkanya era nga bye byabadde biva mu disitulikiti ey'e Buyende mu ssaza erya Budiope West abaawaaba baali babiri okuli Dennis Mutagaya ne Ibrahim Kyoto. Actually tribunal eno erimu n'okuyirira costs yes mulimu n'okuyirira costs oba galama abasinga obungi mayite mukimanyi balooya bano bateekamu aba BMP bano n'aba bebawangula bateekamu bateekamu balooya era obusente obwo butonotono si bungi nnyo oba olina okubuyirira munno ebbanga ly'amaze nga balooya beewuuba bawandiika ebiwandiiko oba olina okubuyirira munno naye si bungi nnyo ku petition ezimu bataddeko kosi bateekako kosi nti munno asaasanyiza obukadde nga busatu bumuddize mu kugirira balooya wano okusobola okuba nga bamuwolereza mu petition ezimu zibagobye ezimu ziriko kosi oba ziriko galaama naye si ze sente zitiisa nga ziri ze mwali mukanga nga abantu ati ate gundi amukubye biniyoni 10 ewe tebiriiyo wabula busente sente awo obwamu n'oluusi wabakozesezza mu balooya okudraftinga ebiwandiiko n'ebibala ebigwa mu kkowe eryo munnanga mpuliriza ne tubanga mu Budiope West omubaka ayagala okubeera omubaka addako onono nga ye minisita ow'ensonga ez'omukulembeze w'eggwanga Honorable Mire Babirye Babalanda bwatyo kadi ye NRM yagisigazza oluvannyuma lw'ababiri abaali bamuwawaabira okuli omwami amanyiddwa nga Dennis Mutagaya ne Ibrahim Kyoto Muluuli ono ye MP waayo. Ibrahim Kyoto Muluuli ye MP waayo bo petition yaabwe babiri bagigobye naye nga Muluuli awaawaawo mu kidera awo amaanyi nnyo kidera awaawaawo Muluuli Kyoto Ibrahim wa amaanyi nnyo mu kitundu ekyo kakati ne balangirira nti mukyala Mire Babiri Babalanda yawangula mbulungi era yakwatidde NRM bendera mu Budiope West. Watugendako mu district eye Luwuka amawulire agavayo galaze nti Anet Nabirye omwoyo gwe Luwuka oba Anet Nabirye omwoyo gwa Luwuka bamulonda mbulambulukufu mu kadi NRM era nti yakuba ombako omukyala ayitibwa Esther Mbayo era byagenze okugwa nga bannamateeka okuli Tendo Luwama ne kubeerako Nelson Kamuhanda yakulembedde pano eyo ne Joseph Ogwanga bonna basazeewo nti Anet Nabirye yawangula kadi ya NRM mu bulambulukufu era ne kuteekebwako ne stamp n'omukono gwa John Musime Chairperson NRM Election Disputes Tribunal oba akakiiko akatawuluza obunyiivu n'enkaayana ezaava mu kamyufu ka NRM. Kitegeeza nti bannaluwuka umanye MP ali ku kadi ya NRM mu kalulu kano akabindabinda ku kifo kya Umani MP Luwuka ye mukyala Nabirye Anet
era nga ye n'abakyala owa district eyo bamuyite Chairperson Women's League mu NRM. Kakati bwe tuvaakaawo ne tugendako mu bitundu munanga mpuliriza ebyekalireera nga tugenze ku kifo ky'omubaka wa Parliament omukyala agavayo gaakakasizza nti mu district eyekaliro katugende ekaliro mu district eyekaliro Honorable Namukuta Brenda yakwatidde NRM bendera oluvannyuma olw'okuba nti akakiiko ak'ebyokulonda aka National Resistance Movement NRM kamulangirira era nga bamuwawabira byagenze okugwa nga nabirie byagenze okugwa nga abaawa aba balibundi babla awamu ensonga nga bazigayizagayiza ne bagamba nti Namukuta Brenda nga yumanye mpyaliko ekaliro bwatyo kadi ya NRM iye era nga bagamba nti the declaration of Honorable Namukuta Brenda as the jury elected the NRM flag bearer for Kaliro Women MP is upheld. Nti okulangirirwa kwa Namukuta Brenda nga akwatidde NRM bendera mukaluka na akajja ku kifo ky'ombako omukyali ekaliro kusigalewo era nga munanga mpuliriza ekaliro gumeeka ekyambe gwe kyasalako obulago kubanga mujjukire bulungi nti baalangirira mu bulamu gi Northwest eri enawa ikoke nti gume akalulu tebyatambula bulungi gume yajulira byagenze okugwa nga munange era basazeewo nti gume kadi ya mzeyi Kasajja George Patrick era nga eyo mu bulamu gi Northwest gume iyo bulago babo mujjeko naye nga bana babiri ababaddeyo kuba MP abekaliro okuli Bwire Sanu Nadeba kadi bagimuwadde Agroben yali yajuliraawo byaganye era Bwire Nadeba n'akolamu awo drive eggulo gye nkutegeezezza gwe yakanneegattako nti wabaddewo n'okubagana okw'amaanyi ennyo mu Kasokwe mu trading center mu ggomba ly'e Kasokwe Agroben gy'ava era mbu waliwo ne pikipiki ezayokyeddwa so nga ate bwe tugenda ku kifo kya Women MP era ekaliro Namukuta Brenda Women MP NRM kadi yagisigazza okusinzira ku biwandiiko ebiriko ne stampu byennina waneeno nga basizzaako stampu kwekuli Joseph Ogwanga memba nekubeerako omwami ayitibwa Lubwama nekubeerako omwami gwe bayita Lubwama naye memba nekubeerako John Musime yabadde panel head ate nga nabeera Chairperson we Electoral Commission munange Namukuta Brenda nabanga bwatyo kadi ya NRM yagirese ngagirina Kabuye Badru Mpoza ngutegeezezza wanjiru municipality nti kadi yagisigazza era nga petition oba okujulira okwatwalibwayo abakulu okuli Siza Kalema okwo bakugobye tukyagenda maaso n'okuwa petition nga bwe zaatambudde ekifo ky'ombaka wa Parliament omukyalo w'ebuyende Buyende Woman MP NRM flag bearer oba kwatidde NRM bendera Buyende akakiiko ak'ebyokulonda aka NRM kamulangirira kakati akakiiko kali akatawuluza enkaayana ezaava mu kulonda aka NRM Election Disputes Tribunal nako ne kalangirira olunaku lw'eggulo ku kifo ky'ombaka omukyala owa district ye Buyende era nga bawadde ensonga eziwulirako ddala ne bagamba bwe bati the declaration of the respondent as the duly elected NRM flag bearer for woman member of parliament Buyende district is hereby kamala okwetegereza obulungi wano oluzungu lwange lwagala kufuna bitege kasoke nkumalireyo waneeno bulungi bawadde ensonga nyingi era nga ensonga bawadde nnya ne bagamba bwe bati the declaration of the respondent as the duly elected NRM flag bearer for woman member of parliament being the district is hereby nullified. A fresh election shall be conducted in all the 56 polling stations listed here in above within 21 days of delivery of this ruling. The declaration of the duly elected NRM flag bearer for Buyende Woman District Woman MP shall abide the outcome of the fresh elections in the affected polling stations. Nebasako Mukono, Patrick Lutembana, lawyer, Ronald Tusingwire, panel head lawyer, nebasako ne John Musime akulembera akakiiko ako. Kakati gwe mama mpulirizo we Buyende uliriza bulungi nti okulangirirwa kwoyo gwe bawawabira. Bawawabira ombako mchala owe bawawabira Bawa wabira yali awangu daka miufuka NRM yowechi tambala. Abebu yendo wa mulikumu poliriza bulungi. Bawa wabira gubala angiriranti ya kuata kadi NRM yobu yende. Gubaito wechi tambala. Wechi tambala ndoza mumu manji bulungi. Mchalo yo. Wechi tambala. Iziti na mastula. Katugubawa wabira. Biagenzo kugwa. Ngabasa zizamu polling station izi. Atanu mumu kaga. Gwebala angirira ebu yende umanie mupiku kadi ya NRM mfulagabe yala gwebala angirira. Gwetuito wechita ambala. Gwetuito wechita ambala. Omuchalo yo gwebeta sala. Wechita ambala. Ntegele kese bulungi. Bamu sazizamu. Na ye, tebamu sazizamu nti mugende ngataina kadi nedda. Obula bamu sazizamu okutusa nga bazeyo kulonda mu polling station za 5 mukaga. Abebu yende baganda bange mufune bulungi nti okutusanga polling station ya 5 mukaga awuli bajjo kulangira tyo bakadi ya wa kitambala oba ya nakato oba ndi kutegerekeka njagala mufune bulungi kubanga abawulirize ebintu bino mutera kubitabula mutera kubitabula mutera kubitabula gamba jjo akobye bakusaziza mwa nenda muntegere bulungi enaku zino njagala nenyogera bulungi nganze nawe twali wo atagadde tagadde mu byenjogedde era byenjogera nyagala bulungi ne mu wakine mu recording okusobola okubikwata obulungi na mulondo sala gwe twakazaako owe kitambala ndi kutegerekeka na mulondo sala gwe twakazaako owe kitambala okuva ebuyende bayimirizo okulangirira ku okwali kwakolerwa okulangirira kwe okwali kwakolebwa n'abatwala ebyokulonda ebuyende okulangirira kw'owe kitambala okwo kwo kwayimiriziddwa ne bakusazaamu okulangirira okwo amakulu nti abebuyende temunafuna fulaga beyala ku kifo kya Umanie MP owe kitambala wali ne Nakato wali kaakati n'abalala webali bagenda kuddamu okulonda mu polling station 5 mu mukaga ezaalambikibwa nti zino zo zaalimu omuggo ngojeko omuggo zaalimu kulunyukulunyu ngoli wafunya 6 mu mukaga bamwongerako 0 nafuna 3 mu mukaga oli wafunye 5-2 bamusazaamu nafuna 5 mu 2 kakati abebuyende mugenda kuddamu okulonda mu polling station 5 mu mukaga 56 polling stations only. Erebi na bivudde mukulondo okwo. Kwe bajoga tagatta eitha balangirie sala na mulondo we kitambala obalangirie meri Nakato. Kakati ndoza byende muntegedde bulungi kamba dilemu. The declaration of the respondent as the duly elected NRM flag bearer for woman member of parliament byende district is hereby nullified. Okulangirirwa kwoyo na mulondo sala we kitambala nti yawangu dekadi NRM. Kuchifo chombako mchala ebuyende kusaziddwa okulangirira a fresh election shall be conducted in all the 56 polling stations listed here in above within 21 days of the delivery of this ruling nti okuddamu okulonda mu polling station 5 mukaga ebuyende okuddamu okulonda mu polling station 5 mukaga ebuyende kujja kusoka kudibwemu munako abiri mu rumwe okuve gulo libafulumiza ensala weno okuve gulo kati mukulondo oko munako abiri mulumuze weeks 3 okuva lunako olwalero abebyo kulonda abeni alemwe buyende bateekateeka kulonda mu polling station 5 mukaga kitegeeza twemuna amalo okulonda mu polling station 5 mukaga bagategate au either namulondo salo wekitambala yanaba wangudde oboli Nakato yanaba wangudde olwo abayende abadiope bange muli oke mufune flaga beyala ONRM kuchifo cha Woman MP. Yani wagama anti, the declaration of the duly elected NRM flag bearer for Buyende the district woman member of parliament shall abide the outcome of the fresh elections in the affected polling stations which are now identified as 56 polling stations listed here in above. Nti okulangirira kwani anaba akwatidde NRM bendera kuchifo chomba ka parliament omuchale Buyende kujja kudirira akaluluke mugendo okuddamu mu nnaku 21 okuva olwaleero. Mu polling stations 56 zebalaga tezaalimu kulunyukulunyu, zaalimu vwawo mpitewo. Ab'ebuyende ekyawumaniya mupyawo n'enkiza ku mabbali. Watugendako mu district ye Jinja, basazizzaamu Monica Kamagu, speaker wa district ye Jinja. Jukira nti ayagala kujja ku kyawumaniya mupi, bamusazizzaamu ne bagamba nti afuna obulu obutuufu buli emitwalo 2 mu 5. Buli emitwalo ebiri mu bitaano mu kumi na kamu. Songa ate Peace Tibiaze omwalo yondoza loya alina obulu emitwalo 2 mu 8. Era tikiti gye bali bawadde Monica Kamagu, omukyalo oyo mumanyi Monica Kamagu, atera okugabaga sepiki sepiki agadomola ku nnyimba eyo, kaadi eyo gye bali bamulangiridde mu kusooka ba Paulo Kabale nga registrar we NRM Jinja ne bagikwasa PC TBAZ. Eyo ye district ye Jinja. Kamuli municipality omukyala gwe bayita Baroda Kayanga, muwala wa omugenzi Rema Watongola Kayanga, Rema Watongola mu mujukira bulungi ali mu MP awo mu Kamuli municipality. Kadi baji mujeko akadi ba baji kwasiza omukyala gwe basoko okulangira gwe bayita Mastula Ekiduma Ekito. Mastula Namatovu Ekiduma Ekito era munange yali yajiwangula. Baroda nagezaako kuba enduulu Kampala naye kadi yagendi abakulu bagendi byetulaba waneeno kadi ya Mastula Namatovu era bwatyo yagisigaza oyo gwe bayita Ekiduma Ekito. Bwe tugenda mu Bugabula North, kadi gye basooka okulangira ne bajiwa mukyala Flavia Omondi, oyo baji munyakudde kanga nti aleeta kadi teyaliiyo. Kadi wetulaba alabamu ntugatagatta ya mwami John Taylor, era nga John Taylor embuutu zazizeemu okuvuga mu Bugabula eyo mambuka, bajijje ku Flavia Omondi ne bajiwa John Taylor. Kakati bwe tugenda mu Buzaya, kadi bajijje ku Paulo bamusiibuire ne bajikwasa Martin Muzale Mugabi. Era nga mujjukira bulungi mu program The Bridge Olutindo, inze ne Innocent Anyuli ne mwami Odwoli, omwami gwe bayita Muzale Martin Mugabi agati nze banzibye bubbi bano berejeswa benkute n'okukwata bana ababiri bano, kuba yagenda okwogera ebyo nga berejeswa beka muli bali bakwatiddwa ne bateekebwa ku kabanga liyo gayo gapaka ku polisi munanga mpuliriza eye kamuli. Kakati kadi ye Buzaya bagikutte ne bagiswankula ku Paulo bamusiibuire ne bagiwa Martin Muzale Mugabi, era nga ye flaga beyala wa NRM awo. Kakati bwe tugenda mu bitundu ebya Bugabula South, kadi balangirira nga bazanya matayo oba chairmani wa NRM Kamuli ye bazanya matayo, era kadi bagimulekedde mu Bugabula South. Wawe sogedde mu Kamuli, wawe sogedde mu Kamuli. Umani MP ye Rebecca aitwala Kadaga, kadi nga bwe bamulangirira yagisigazza nga akalulu ako bali bamuwawabira n'omukyala Nango Binoweti. Wawe sogedde awalala awo mu Kamuli, awo Kamuli n'envaawo. Jinja tulindiridde ebya Brandon sinabifuna bulungi, ebya Brandon sinabifuna bulungi munanga mpuliriza, ebya Brandon sinabifuna bulungi. Wawalawe sogedde nzija mpola kale katujje mu tugende Jinja. Jinja mbadde njogedde ku Peace TV aze kadi bajimuwadde eno mu Butembe, kadi ne bagirekera Jacob Kabondo Butembe. N'olunaku olweggulo omwami Shabani Okumu, mutabani w'omugagga w'ebikajjo Kakiraawo Jomo, yayise olukiiko lw'abamawulire gaggadde mu maka ga waawo mu Polota, era n'agamba nti essaawa tereze essaawa yo sawa yakayimba ku mukamanyika muganda wange abadongole. Amakulu nti mutabani w'omugagga ayitibwa Shabani Okumu agenda kujira ku saawa, era agenda nti akalunze bannange nsimbudde, twabaona muntu yenna abalimbalimba. Bwatyo Jacob Kabondo kasigaze kadi nayenze ndi kujja mu butongole ne saawa. Awo nemba nakutegeezezza ebye Jinja ebyakafunikawo munange gwe ampuliriza. Kale Nalongo Eva kwesi gango ni RDC owena mayingo. Nalongo Eva kwesi gango ni RDC owena mayingo. Yatukola bulungi nnyo kyendaka omuze mukaga omoyo gwa busoga betwalike na mayinga awo nasobola okubanga atuwa obukuumi mu bugaali n'ebirala bingi. Nalongo Eva kwesiga RDC owena mayingo bambi yafiridwa maama we era bangambye nti okuziika kwa mande saa 8 ebuwooya mu buloopa wali mu Kamuli bambi. Nalongo Eva kwesiga kitalo nnyo ekya maama yatuvudde ku maaso. Nalongo Eva kwesiga kitalo nnyo bambi ekya maama yatuvudde ku maaso. Nabiryane ti mukutegeezeza nti eruuka ye Kadibeyala, naye kutegeeza na mukutabulende ekaliro ye Kadibeyala, naye kutegeeza Kabuye Badru Mpoza mutabani wa Ji Mpoza Enjeru Municipality ye Kadibeyala ONRM. Bino byenjogera bibalangiridde. Ebuyende kutegeezeza nti polling station 5-6 bazisazizzaamu amakulu nti mugenda kuddamu okulonda mu nnaku 2-1 okuva olwaleero. Ebuyende ku Chaumani MP so that you can now get the concrete results, the final results for the Fragbeala Buyende District Woman MP Fragbeala for the NRM. Mugenda kuddamu okulonda mu polling station 5-6 olwo mulyoke mudde munnange okumanya ebigenda maaso ku nsonga eyo. Ekaliro bulamoji bwire sawuni naddeba ye Kadibeyala wawalawe soogedde budyope njogedde nti mire wabalanda ye Kadibeyala katugende eruuka njogedde aneti mwogeddeko katugende emayuge bakakasizza nti omukyala gwe bayita Hajati Lucia Isanga Nakadama the third deputy prime minister ye Fragbeala owekibiina munnange echa NRM umani MP ebuyende panai ndi kubitabula ngambye mayuge munsonywe mu mayuge Hajati Lucia Isanga Nakadama ye umani MP Fragbeala wa NRM gwe balangiridde munange gwe ampuliriza mu ruling sobe misango 27 ejafulumiziddwa olunaku olweggulo. Mwabaddemu ogwane tinabirye yasigaza kadi eruuka babalanda nasigaza kadi ya NRM Budyope West atenga mukyala Lucia Isanga Nakadama nasigaza kadi ya NRM Chaumani MP. Apart from Buyende Woman MP mwemugenda kuddamu okulonda mu polling station 5-6 njagala buli muntu akubuze Buyende nti muna Chaumani MP kikitya nti mbajwa akobye tujja kwiramu okulonda polling station 5-6 munaku 2-1 okuva leero memale mwa Buyende mufune Woman MP Fragbeala owamwe. Eri wansi Mubunya South kadi bajiwadde Ajimpata Sale gwe bajikwasizza ngere gombole lya vako vawo mpite oli abusakirawo. Nolwekyo abali basoso kube ngoma aba Bishop Frank tibagende ka kadi ya Haji Mpata Sale gwe balangiridde Mubunya South nga bajijja kuyidiisa abirye yali asoso kubanga alangirirwa ku nsonga eyo. Munange gwe awuliriza omwoyo ogwa busoga mu balala bawadde kadi iganga ojasi ajirina then wetugenda ko mbitundu ebya Kiguru North kadi munange yali yawaba yali Kiguru North osinafuna yo petition iyo nanenga kadi bajuwa omwami ayitibwa Simeon Kungu bamuteze kadi ya ajirina oluvanyuma lw'okumega Minister Fred Wino Kyakulaga saako ne badoji mukamyufu k'ekibiina ki National Resistance Movement NRM. Mu Kiguru South kadi ya Patrick Kayemba munange nga bwekutegeezezza bwe tugenda mu bitundu wawe soogedde Bukoli Central Serwanyi ensonga tuzirindiridde nenga Serwanyi yalina kadi eyo tulindiridde ebiritambula n'ebinaatambula. Wawalala wasikonye konga kadi bajifulumiza wawalala awasinga ndoza weo bwemba sitegedde muna nyongera mukubaga papulani na gaitirivu nnyo kakati onako oleggulo akamyufu akaba senti ba magombola ne katambula abambalide abamba wanguddwa so bobango lyeyo ngo ina results zesina bakufuna zigenda maso osobola okubanga nate bwotyo wano mwaulira gava mu bitundu ebyenjawulo munange gwa mpuliriza katulabe abaana bawangudde obululu obuwererako ddala bangambye nti empungwe bangambye nti empungwe speaker mukungu David mukungu David yakubye abaddeko mwami magumba mu nsonga yamukubye akalulu awo kabadde kakambo nnyo speaker w'eggombolola ly'empungwe then akawala kange kanamulondo Farida ne kawangula wano mu buwekula ne namulesa akawala ako mukamanyi bulungi nze nakayigiriza amawulire mu Red EM ne muganda wange Cyrus Wekia nawangula ebulamagi njagala kumanya bwe byatambudde okwetooloola wano nawali mu bitundu ebyenjawulo mwami Kakayira Kirunda muzzukulu wa Ssemalungu ebugweri webale kule erya kaado lyeggyeyo kati wefunye kale Clifford ebudongo Masaba wali ebusiya webale kuwuliriza omwoyo gwa Busoga kyenda akawumuze mukaaga good morning my mentor you not fire us adabono wangambye you not fire us about adabe wanene about namutumba sinafunayo biri awo kujjako nti kadi bajwa ni ye kadi misango ya Joero Waiswa azalwa saidi yeyo sinafuna nyonyo namutumba bucyalina karumanywera akawasajja budiope east nze tone gumpi budiope east wa doku gisalawo tebona gisalawo ne of course yali awangu de mchala wa right honorable Anita Amongo Magogo eranga oyoye Magogo Hashim engineer kale embera bwetu bweri munange gwa uliriza kale tulindiridde okumanya ensonga nga bwe ziri abagundi aba Kagoma North manyi nti namwe muli kulindirira okumanya ebyammwe naye nga gyaviira kuno kosa wandera bonna bwe batyo munnange bagenda mu maaso okubanga batambula mu mbeera egwa mu kkowe eryo kale tulindiridde okumanya ensonga nga bwe zinaatambula munnange gwe awuliriza omwoyo gwa Busoga abaluwuka South ne luwuka North sinaba kufuna ebintu byammwe bulungi saagala kupa kukanga bakule tebanategula katugende mpola nga tebanategula ffe tulindira tebategula ffe tubabuulira ebintu ebigenda mu maaso nga ebitambula kale mpoko Charles Webale kuwuliriza njagala kumanya bululwe bwatambudde katika nonyo ku basasi bange bambulire kakata Musa ekintu kyatambudde kitya twawanguire batuwanguire kakata Musa digital man mutubulire ebintu byatambudde bya magombolola ebintu bitegeere kubanga ezezzaako kunoonya ebimu nga sinabifuna bulungi ewaffe mu Njeru municipality mukwano gwange honorable Charo Joseph muna NRM era ng'ono ye chairman wa NRM Njeru Central Division bategeezezza nti ali ku kitanda olw'ebiwundu ebyamutuusiddwako ku polling station ebujowaali mukwano gwange Charo Joseph muna NRM omwana oyo alwanaganye n'akalulu eruya omu Njeru Central Division Charo Joseph agambye nti ali ku kitanda oluvannyuma lw'eŋŋumi n'emiggo n'ensambagere ebyamutuusiddwako ku polling station ebujowaali era agamba nti bamulumbye bamukuba bubi nnyo abavubuka abakulembeddwamu omukyala mbu omu ku be yabadde avuganya mu kamyufu naye mujjukire bulungi nti Njeru Central Division card bagikwasizza odeba Michael ono abeera muganda wa Loki Manoki mukozi ku Red EM oyo abeera muganda we bamuyita odeba Mike era ye LC3 owa Central Division aliko mu Njeru Central Division yeye wangudde kaadi eyo naye agandi abasajja bankubye mukyala yabadde akulembeddemu kale n'olwekyo tuvumirire fujjo erikolyoza envumirira nnyo fujjo siryagala mu kalulu njali tukayana mbigambo emtune bitambula kati nga juzi mukuzike wa nakapachu jime ruwanga ya jaze na muwa katebe no kumwaniriza kubanga situated team yange eyekirinye kulembirwa Medi Kamanda ne mtabani wange Isima bali bategezeza ku radio call nti waliwo mukuru atuse ne muwa katebe eyo politics nze gwenja gala tsiko kuba ngumi mukoyese buwongo mukoyese buwongo ku buwongo naye abajaye emigo kubagana mukubaganira bwerere kubafa bali kubagaye tuli mu council tetugenda mbwe mupi nefe tusigalene ku kyalo ate mupi atakoledde bantu gwe bajja kukukanyugeri ekyo kyonja kiremerako ngatokoledde bantu obakanyugeri nyala bakanyugire ddala nolwekyo ngatokoledde bantu obadde mu parliament osirise sawe tuso okomyewo olukubabuuza ko bajja kukanyuga era mpagira abakukanyuga emirundi kikumi ekyo sola kivaako ngatokoledde bantu kale ngenda kujjako eyo ku masimu gamwe katono mumbulira akamagombola katambudde katya wiiki eno ebuwenga we baddemu vaawo mpite oluvannyuma lw'omuvubuka gwe baakwata mu kamyufu akasooka akalonga 14 aka town council omuvubuka ono banga nti yetebenkana myaka nga 16 ku 17 ne bamuggalira kaakati enkeera poliisi ejjayo omuvubuka ono basobole okubanga bamugamba amanyi poliisi ganti yerayera kaawo ku kaunta awo omuvubuka naye agala agumaze embiro omusirikale n'akwata esasi n'amukuba n'akwata emmundu n'amukuba amasasi n'agwa eri era kino kyaddirira abatuuze okwekalakaasa okwaleetera munnange embeera eyavaawo mpitewo mu buwenge town council awo ero kakananga munnange emirimu gisanyaladde era nga poliisi eduumirwa omuvubuka omupya ayitibwa Isit Bright Brighton dipiso yabaddenga kakira gwe baleeta ate molisoye namutwala ekakira kakati kakananga munnange ebintu ebitambudde bulungi mu kavuvungana ako akabadde mu bitundu awo ebyejjinja era bayimiridde okumala ebbanga njogera ku mirimu mbuwengaawo ng'agayinja gali mu kkubo mu mbeera egwa mu kkowe eryo era ne baŋŋamba kusinziira ku abantu bange bali ku ground aba programu eno eyetuli awaka bange nti omuntu omu yafumitiddwa mu lubuto mu kalulu akabaddewo mu bitundu era eby'omujjinja eyo ku Nyakyalisi yafumitiddwa mu lubuto ng'era yabadde awo Muteso Clinic mu disitulikiti y'ejjinja awo n'omulala amuyita Musiimo Ibula naye emimwa bagikubye bubi nnyo mu kalulu akabadde mu Buwenge Town Council era nga okulwanagana kuno kwabaluseewo oluvannyuma okuteeberezebwa egurupu zonna oba kampu zonna okweteebereza kakana nga bakubaganya ebikonde era bino byaviiriddeko n'okwokya amaka aga ssentebe wa Kabi Zone I think awo era nga okulwanagana kuno kwadiridde akalulu k'obwa LC3 ne Town Council mu disitulikiti y'ejjinja era nga okusinziira ku mukyala Irene Mawanda onono nga ye District NRM Administrator w'ejjinja ategeezezza nti okulwanagana kuno kwabaddewo wakati w'abawagizi aba incumbent Hassan Kinosa ne Ismail Ozanya mu Buwenge Town Council era nga buli ludda nga lulumiriza lunaalo gwayokyeza ennyumba ya gundi era nga mu mbeera eyo munnange gwampuliriza tibyatambudde bulungi eruuyaawo era ng'omuntu omu yafumitiddwa mu lubuto ebyenda ne biyiika ebuwenga awo okusinziira ku mukyala Mawanda munnange gwe awuliriza omwoyo gwa Busoga nga bwenyinza okuba nga nkutegeeza mu mbeera egwa mu kkowe eryo munnange gwe awuliriza era ng'obujulizi buli awo Muteso Clinic nga bwenyinza okuba nga nkutegeeza bwe batutte omu ku baalumiziddwa okuba nga afuna obujjanjabi era nga oluvannyuma poliisi n'amagye be baakakasizza okutereeza embeera eno baradisi okuli John Bosco Mubiito Kawuuta James assistant RDC era ng'ogumu ku mizigo mu Buwenge Town Council awo gwayokyeddwa ndowooza muwulira ebigenda mu maaso mu Buwenge awo Buwenge buli kaseera ebeeramu dduka Buwenge akalulu akaaliwo mu 2021 wakati wa Haji Hassan Kinosa ne Mwesigye Engobya I think era nawo kaali kadduka byagenda okuggwanga nabo mbali kirinnya eyo kaakati wadde byabaddebwe bityo Kinosa Hassani oba Haji Hassani Kinosa yawangudde n'obululu 2209 mwasitumbutaano. Naddirirwa Ismail Ozanya n'obululu 10498. Abalala ababadde mu kalulu kano ye mwami Kiswa Henule yafunyeyo obululu 20 ne Andrew Waseme n'afuna obululu 397. Naye nga ne Andrew ono Waseme baamusiba n'omwana oli, baabasiba eggulo limu n'omwana oli eyali atoloka ne amukuba essasi. Waseme ono Andrew baamukubye akalulu kano naye ye baamukuba olwedde baamusibye ng'akalulu kagenda mu maaso. Era nga bw'okwata obululu bwa muganda wange Haji Hassan Kinosa n'otolako era obwa muganda wange Ismail Ozanya, kitegeeza nti Kinosa yasinze Ozanya, kandabe waneeno Ozanya akasooke ne Haji Hassan Kinosa obululu 2905. Katolako obululu bwa Ozanya Ismail 10498, osigazawo obululu 10497. So munange embeera bwetyo byasobodde okubanga etambula mu bitundu awo ebyebuwenge, mu bitundu munanga mpuliriza ebyebuwenge nga bwenyinza okubanga nkutegeeza mu mbeera egwa mukowe eryo. Kale nno abantu b'ebuwenge kibi nnyo okuba nti twafiiriddwa omuntu mu mbeera ey'akalulu kano, twafiiriddwa omuntu mu mbeera ey'akalulu myufu kano. Kano kamyufu nno ka kibiina kimu, olwo tinaba twegasse mu bibiina ebirala kyekinaddira. N'olwekyo current security committee mu studying embeera y'ebuwenge gye tugenda maaso eyo tuleme kufuna bizibu birala. Onangamidde current LC3 na Wandala sub county Iganga district known as Ndawula Muzafaru won the NRM Fraga Beyala, but they were in the race with Mulero Ivan. Oluzungu si lwange nga baluwandiise Mulero Ivan Bakachi Zaidi owomunyu kale kale ndoza ono yawangudde naye bano yabadde mu lwokaano kusinziira ku message nga bwezze. Kale yogayoga munange Ndawula Muzafaru okubanga awangudde kaadi na Wandala Eruya, wangambye ne mwami Joshua Exima waiswa yawangudde. Kale kafune kumwe abali omutubulire akamyufu katambudde katya ni yawangudde Eruya 0751241. Amagombola mangi tuyinza gamalayo gonna munaye naye nga 0751241 kuoba oyita tusobole okubanga tuwuliziganya otubulire ensonga muna datambwire ditya Eruya eyo. Mukagwa omukulu tova kandabe ekyuma kyange wano bakikufuna bulungi. Yesebo oli ku radio? Yesebo amanya
Mpoko Charles.
Byatambudde bitya ewuweyo Mpoko Charles?
Eruka
kali
mateeka ya izeyo.
Gombola ki eryo?
Irongo.
Aha.
Twaba ni halu na muziru ya umula ya kwa janzi ya ndikwire.
Era nsoma naye kutende kere erimu wano mu kibuga ekyejjinja.
Balo ndo mwana omuzaalira nwa oweka lyo wa kaniya msikire mu kifoti n'ekyo ekya meya wa town council. Yetujja town council eye Luka.
Aha.
Wakubi Patrick nga niyali ku kisanga kire ekiweire akagwa ya mulyawo.
Yayize
ku luno.
Akabwayi olwo
wakuli Patrick akabwayi bamulirewo.
Aha.
Twajja ebulongo.
Yesebo munamawulire
kaiti kakusaini. Oyo yayize
nabaireku. Aha.
Twajja ebukanga. George Kagweri kino kisanga kya mukaka yaize.
George
Kagweri omusembe nyokobo yatandika takuwanga ku era yaize.
Omuzeyi wange oyo munenenene oyo
ate mukodene wange
mumanyi bulungi nyo nalina yena wampiti gye buvuddeko awo kulumbe
twajeera ibuka. ibuga.
Mhm.
Era ibuga haki sali mukayongo bamukubye.
Nabaireku.
Nabaireku.
Yesebo munamawulire.
Twaja ebukoma.
Yesebo.
Sore na wai swanga ni tauni nabaire meya wa tauni kanso ebukoma bamukubye.
Eh.
Oyo bamukubye twaja ena wakuti.
Mhm.
Ena lantiki aba ile mwene ya mazi ya ila.
Nani oyo?
Nga ya kubie. No.
Mm.
Nga tili kufuna bulungi wano.
Ze kufuna bulungi genda maso nense kuulira sebo mnama ulire.
Ok.
Mm.
Ena lantiki.
Mm.
Eya ba ile kungana kungana ali. Paulo Birinde.
Mm.
Ya ize.
Mm.
Yena mbeta alo wetutambula nitu hinda gano ebuenge omazo kuyogera yogera
mhm
to ama kumbula kasikere huo avandi watandi chilao
kari tuweza tuweanzege muna maulire mpoko chalisi buatio akuwade ensonga ngabo za atambude muruuka abamu tebako miewa wala bako mieo salongo ne munyenga waliwo abana baboda gwebato mede.